watabara kugitaragara none twabaye nk'impehe amuhoza impano muhoza ushatse wese araturya kamera iyo dushatse kuvuga ibiki niko batwongera mu ntundo ari uwapfuye n'uwarokotse twese twahindutse imyaka ari uwakwishaye n'uwatwishe bose biyungiye kutumara babahisha amazi y'imbohe none ejo mu gitondo bakamukura ngo bari imari mizamanoke ngo batubangamye izina ryacu wiyamagika ntitukuve wari umusore utagira uko ubusa ari uburangaye no ku mutima none turiye mu ntwari turema data undi mukino yararushoje nzarusoza ndaje rwego imfura ya jambo ngaruka ku ngoma y'imana dore mukuru
njamusuye
yego ntwari yacu batatanya zamunose imitima yuzuyemo intimba bakabohora izo muramaraso zize zisuke zaryoye bakunga ubumwe na banga babo bagatonesha babaturiye ngo bo baturane nta mwaka bagatatanya uwaruharaniye ihanga ryatabaje ubwo abagome bagahabwa inteko bakabona icyicaro kigahezwa ngo intwari n'inyaruhekuye humura rwanda waratubyaye twese ntituzabe ibigwari igihe kiraje rubemo abarwa urwango ruzime ducane uruti imbwa n'ibisambo bivuna umuheta abavunyi babo bavunagurike intwari nazo ziranga intwari intambara isigare mu mateka rutabagisha mbaye gakondo rwanda ihundagara abahanzi umuco mwiza ubwo wandare wanduze ishyanga ryaha naho amahoro atanganwe n'amategeko abatayazi bayanywe nk'umuti imitima iterere mu gitereko
nzababaza ubwoko
Oh, God.
urakoze cyane Sankara Habyarimana. Ati nzababaza ubwoko bwanjye mwishe, nzababuza kubera umushumba, ati nzabangira ubugome mwabicishije. Radisha kwejwe rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Uno munsi turi kwa kane tariki ya 28 Nzeri umwaka 2017. Dufite saa 12 z'amanywa n'iminota 7 isaha za Washington DC, tukagira saa 6 z'ijoro n'iminota 7 isaha ya Kigali, Bruxelles, Paris na Lausanne. Saa 5 z'ijoro n'iminota 7 isaha ya London mu Bwongereza, saa 7 z'ijoro n'iminota 7 isaha ya Helsinki muri Finland. Ikigano twateguye uno munsi gifite ino nyito, Kayumba arakataje mu gushaka kwicisha abagiriye neza opposition. Muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbashuhuje, muri kumwe kandi na Bwana Jonathan Musonera umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe RFM, akaba n'umunyamabanga wungirije waryo, ndetse akabigereka no kuba perezida w'inama y'ubuyobozi ya Rwanda Truth Commission. Nako si perezida w'inama y'ubuyobozi, ni perezida wa executive ya Rwanda, n'umukuru wa executive ya Rwanda Truth Commission. Nagira ngo rero Jonathan, niba uriho nyumva, ufate mikro, nubwo turi dukora mu buryo butoroshye, ufate mikro kugira ngo usuhuze abari watwumva noneho dutangire ikiganiro.
Urakoze Bwana Joseph, muvandimwe, nongere ngushimire cyane uyu mwanya mwiza ubashije kugira ngo dutegure iki kiganiro gikomeye. Nkaba rero ngushimira uburyo witanga cyane bikomeye kugeza kuri aya masaha adasanzwe tutari dusanzwe dukoreramo ikiganiro. Byabaye ngombwa ko dukora iki kiganiro mu buryo bwihuse. Nkaba rero nsuhuje abakunzi bacu, abakiri maso babasha kudukurikira, ndetse nkasuhuza muri rusange abanyarwanda bose bagiye gukurikirana iki kiganiro cyangwa bazagikurikirana na nyuma y'uyu munsi. Nkaba rero mbifurije ikiganiro cyiza, amahoro n'imigisha y'Imana bibafashe muri iki kiganiro.
Amahoro n'imigisha n'Imana nawe bigufashe Jonathan, we nabawe. Nk'uko twatangiye tubivuga, inyito ya kino kiganiro ni Kayumba arakataje mu gushaka kwicisha abagiriye neza opposition. Abasomye ku rubuga rwacu twakoze incamake ya kino kiganiro muri ano magambo: ejo tariki ya 27 ukwakenda 2017, radiyo Itahuka yasohoye amajwi y'umwicanyi ruharwa Dan Munyuza wahoze akorana bya hafi na Kayumba, aho uwo Dan Munyuza yari mu biganiro bisanzwe byo gupanga ubwicanyi. Uno munsi tariki ya 28 z'uku kwa 9 nyine 2017, birumvikana n'urubuga The Rwandan rusohora ayo majwi ku nyito ebyiri, rwakoresheje inyito ebyiri. Inyito ya mbere agira iti: Dan Munyuza yafashwe amajwi avuga ko kwica Nkurunziza byabananiye. Inyito ya kabiri yasohotse kuri The Rwandan kuri ayo majwi iragira iti: intambara y'amajwi, RNC yashyize hanze amajwi mashya ya Dan Munyuza. Ukuri ni ukuri rero kuri ayo majwi, dore ko abayasohoye kuri radiyo Itahuka mu by'ukuri batavuze amateka y'ayo majwi, ntabwo bayavuze, bayashyizeho mu buryo bw'urujijo. Turi bubyumve muri kino kiganiro amateka y'ayo majwi mu by'ukuri, ariko hagati aho tukaba turi bwibande kumenyesha Abanyarwanda ko usibye Jonathan Musonera wafashe ayo majwi mu mwaka w'2015 mu mpera zawo, abandi bafite ayo majwi yari ni Kayumba Nyamwasa na Dr. Théogène Rudasingwa. Kuba rero Kayumba Nyamwasa yashyize ku karubanda anyuje kuri radiyo Itahuka no mu kinyamakuru The Rwandan, tukaba dusanga rwose ari igikorwa cy'ubugome n'ubugambanyi kigayitse, kuko ibyo mu by'ukuri birasenya network yarindaga abantu benshi ubwicanyi bwa FPRDMI. Nk'uko tugiye kubigaragaza, ayo majwi Jonathan Musonera yagiye ayaha Kayumba Nyamwasa na Dr. Théogène Rudasingwa, ayo majwi akaba ari nayo yatumye Robert Higiro arokoka ubwo bwicanyi, bikanamufasha rwose kubona ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi muri bwumve bahigwaga muri mu majwi tujye gushyiraho ayo yandi mwara yumvise ariko tujye gushyiraho andi abandi muri bwumve bahigwaga hari uretse wo Dr. Robert Higiro nako wo Major Robert Higiro harimo na Dr. Theogene Rudasingwa bita hano Rukara muraza kumva bamwita Rukara hamwe na bwana Jonathan Musonera ubwe turi kumwe muri kino kiganiro akaba mu byukuri kubera ko ari wafashe ayo majwi menshi mu byukuri afite byinshi ariko yagiye abihanuwo Kayumba Nyamwasa kimwe na Dr. Theogene Rudasingwa Jonathan Musonero niwe uri ubashe kubisobanura ku buryo burambuye kugira ngo abumvise gusa ngo ibikubiyemo byuko ngo bahushije kenshi perezida w'u Burundi no kuvuga nkuru nziza si ibyo gusa kuko ayo majwi yashyizwe hanze mu byukuri ashyira abantu mukaga cyane cyane ababa bafashije network ibefasha abanyarwanda kumenya ibyo leta y'agatsiko itegura ibyo bikaba rero ubugome bukabije cyane bwo nona dore ko nkuko twagiye tubivuga kuri radio ishakwe mu bihe bishize twagiye tuvuga yuko hari abantu benshi cyane bakora radio baba kwa Kayumba Nyamwasa ndetse harimo n'abari muri leta majoro bakaba baratashye mu Rwanda abanyarwanda benshi nkuko mwatangiye kubona bakaba bari mukaga none rero uretse kuba yarashyize mukaga abanyarwanda batari bakeya urabona ko atarashirwa ari wafata nabandi ashaka kufatisha nabandi mu byukuri bagiye bafasha abanyarwanda benshi kurokoka Jonathan Musoni ijambo ryawe
urakoze muvandimwe Joseph urakoze ngushimire rwose kuba wateguye iki kiganiro kiza kuko nange mu byukuri nkimara kumva ari amajwi nahise nibaza ese Kayumba yaba afite ikibazo cyo mu mutwe we yaba mu byukuri agamije iki ese no kuba kwica abanyarwanda ntacyo bimutwaye no kuba ase ari ukubungwamo wenda n'amaraso y'abantu yishe bituma akora curikanga byambabaje kandi biranantangaza kuko umuntu uzwi nka generali wari ukuriye iperereza uzi ibintu bijyanye n'inzego z'umutekano uzi ibyo bintu ukuntu biba bigoye kugira ngo abantu babigereho azi ibintu twakoresheje ukuntu bingana kugira ngo ayo majwi abashe gufatwa we uyu munsi wa none nyuma y'imyaka irenga ibiri agahitamo kuyashyira hanze cyane cyane ko harimo ibintu bibiri wenda yaragamije gukora gusenya networks zacu hari wenda kubera ko tutagikorana nawe cyangwa se kwicisha abana bamwe na bamwe azi bari bari muri izo network ibi rero mu byukuri ni byinshi ibyasohotse maybe wenda bazasohora n'ibindi kuko afite byinshi birenga 30 by'ibikorwa mu by'ukuri bya Kigali uburyo yagiye ipanga kwica abantu hanze ibi rero nkaba narabikoze ngambiriye mu by'ukuri gushaka uburyo cyane cyane opposition ndetse n'abanyarwanda muri rusange bagira umutekano kubera ko bagerageje inshuro nyinshi kutwicira muri ibi bihugu dutuyemo nibwo twagerageje gukora networks zitandukanye haba mu mahanga n'imbere mu gihugu kandi bikaba byaradufashije kuko ibi bihugu dutuyemo byose nta na kimwe batazi muri ibi bikorwa twagiye dukora ari nayo mpamvu mubona bagerageza guha umutekano mu buryo bukomeye abantu bitwa ko bari muri opposition cyangwa se n'abatari muri opposition ikigaragara rero ni iki ikigaragara ni uko mu by'ukuri ibyo Kayumba yakoze nyumva ari amajwi nibajije none se aya majwi afitwe nange na Dr. Théogène wari umuhuza bikorwa mukuru warenise tukiri hamwe na Kayumba Nyamwasa twakoranaga muri ibyo bintu bijyanye n'iby'umutekano cyane cyane n'umutekano we abenshi muzi neza uko bagiye bamurasira hariya undi muntu yahaye ayo majwi ni Robert Higiro nabwo tubivuganye arambwira ngo agiye kujya hariya kandi bagerageje ahangaha kumugirira nabi bizamufasha mu nzego za hariya kugira ngo bamuhe ubuhungiro hariya dushyitamo ibyo agomba kumuha arabijyana mu by'ukuri byaramufashije ibyo ni igikorwa gikomeye ahubwo yari agakwiye gushimira abakoze uyu murimo ukomeye wo kuba twamenye ibyo Kigali itegurira by'ubugizi bwa nabi basanganywe bwo kwica abantu no kwereka aya mahanga yose imikorere ya gatsiko ka FPR-DMI kayobowe na Kagame n'abo ba Dani Munyuza na Banziza kuko batasobanukirwaga neza n'iyo mikorere yabo ariko ubu ngubu kubera ibyo bintu byose twagiye dufata tukabiba bazi neza imikorere ya Leta y'u Rwanda ukuntu iteye nkibaza ntise Kayumba yabikoreye iki ese icyo yungukamo ni iki tumaze igihe twigisha twerekana itandukaniro ryacu nawe twerekana ubugome bwe ibintu byose uko yagiye abyangiza uko mumaze iminsi mukurikira ibiganiro tumaze iminsi dukora noneho nkibaze se ashaka agamije iki mu by'ukuri niba atari ubugizi bwa nabi agamije uko kugirira izi networks zacu zikorera hirya no hino cyangwa se kugambanira n'abana bari mu gihugu imbere nkuko mumaze iminsi mubibona mu kwirarira kwinshi bagiye bakora babeshyera uriya mwana w'umwari Diane Rwigara bavuga ko bakorana nawe ari bo bamukoresha banagezaho batinyuka no kubivuga kuri radio tawo ni murebe namwe aho bimugeze murebe amajwi bamaze iminsi ibintu bamaze iminsi basohora twabivuze inshuro nyinshi none arakataje no gukurikira n'abandi mu bintu amaranye imyaka ibiri abifite abizi azi neza aho byaturutse ariko agatinyuka akabishyira kuri radio itahuka mu bugome buhanitse no kubeshya ngo abantu bumve ngo bafashe amajwi ngo ya Dani Munyuza na Serge we nta nubwo azi no kumurenganya ntazaho aho bituruka baramuhereza bagakubitamo ntazi igipfa n'igikira bikaba rero ari ibintu bibabaje ari byo mu by'ukuri twagerageje kugira ngo tuze gusobanura ndetse nagerageje no guha umuyobozi wa radio Joseph Ngarambe bimwe muri ayo majwi muri buze kumva rwose afitanye isano cyane na yaciyeho ababikurikira muzabyumva neza uko byagiye bifatwa kuko byafashwe mu bihe bitandukanye ariko ibyo muri bwumvemwo ibyo Bwana Joseph Ngarambe amaze kubaciramo muri make murabyumva neza kandi murasobanukirwa neza koko ibyo bintu bifatanye n'ibyo ngibyo banasohoye uyu munsi wenda n'ibindi bateganya kuzasohora abazabyumva gusa bazamenye ko Kayumba ari umuntu ukwiye kwirindwa ndetse no kwamagana mu buryo bukomeye kuko afite ubugome buhanitse koko bw'imikorere ya DMI yamenyereye kuvusha amaraso nkaba muri make Joseph wenda nagusubiza ijambo niba washyiraho iyo audio cyangwa hari icyo washakaga kumbaza ukaba wambaza
ntekereza ko mbere yo gushyiraho audio twarusha gusobanura gatoya ibikubiyemo hari uwabaza ngo ntaheruka ahangaha abaza uwo musore nyine baranamuvuze hariya kuri radio itahuka ibindi bintu bigayitse cyane ibintu ababaje akamubaza ati ntaheruka ahangaha haba bavuga ngo Rukara ni Dr. Théogène Rudasingwa. Hari ahandi bavuga batese bati bati abaza ngo bigarasha ngo ntagishya. Aha ngaha nyine aho ngaho Jonathan nawe uri mu bigarasha nyine nawe barakuvuga kimwe nabo ngabo bandi na bakayumba ndetse kuko twari turi kumwe cyane cyane ko Jonathan Musonera wowe na Théogène Rudasingwa. Hari aho babaza Robert niba azagenda niba azajya mu Bwongereza Jonathan muri UK sibyo?
Nibyo.
Bakabaza undi agasubiza ati biteganyijwe ko azajya mu Bwongereza ku itariki ya 16 kuvuga nka biri yavuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Hari ahantu nyine bavuga ukuntu bagomba kwica Robert nyine bakabiganira. Ndetse
n'abaza niba Dr. Théogène aza gahita direct ajya muri South Africa cyangwa abanza mu Burayi.
Yego. Nabyo. Ndetse bakavuga nyine uko bashobora kwica abo ngabo bose ariko bakavuga ngo ibyiza ni ugukoresha ibihanyaswa ngo byo muri Pologne. Sibyo?
Bose nibyo.
Yego. Hari nyine byinshi abantu bari bushobore kwiyumvira nibumva Rukara bamenye ko ari izina ubwo ngubwo baba bavuga Dr. Théogène Rudasingwa. Hari akandi kantu wowe barakuvuga mu izina ryawe ndetse na Higiro baramuvuga mu izina rye. Ngira ngo rero mu minsi ishize twakunda kuvuga yuko Kayumba yagiye abona amakuru y'iperereza meza akayangiza. Uru ni urugero ni rumwe mu ngero. Urabona ukuntu akoresha umuntu uvuga ngo yize iperereza ngo yakoze iperereza. Ubu ntangiye kwibaza niba iperereza rye atari ugukubita agafuni gusa nta kindi ubundi nta bwenge rwunda bukeya uretse ubugome bwo gukubita agafuni. Kuko ubundi umuntu uguha aya makuru atuma unarokoka nawe ubwawe kuko twagiye tumuha naye namureba Jonathan Musonera kandi nayo akayakoresha nawe.
Nabyo turabifite n'ibyo bimureba turabifite.
Yego. Hari ibyo twagiye tumuha akanabyonona akabyangiza pe. Ubundi ntabwo wonona ntabwo ugerageza gukorera uko ushobe kose ukarinda abantu baguhaye ayo makuru kugira ngo badahungabana batamirirwa nabi ariko we mu kintu mbese gisa no kutita ku buzima bw'abandi yita ku magara ye gusa ariko yabandi akayibagirwa mu kintu gisa n'icyo gicyo nyine wamuhaye ibyo ngibyo nushaka apfa mu byukuri bisa n'ibyo. Reka rero nshyireho iyo audio ni minota 16 buri wese ariyumvira nyine ibyo birimo ndumva twayivuze mu magambo makeya twaye nta mwanya twagize wo gukora registrement ne
cyo nako nuko baraza kumva ngo nirindi zina ry'umuntu witwa Rene.
Yego.
Rene rutagungira uriya ubi Bugande.
Yego.
Oya mbwiraga Dani yavugaga ko Rene adakwiye kumenya ibikorwa byo kutwica.
Okay.
Aho rero baza kumva nanone aho avuga ko njyewe ngo nzerera cyane ngenda mu bikorwa bya mobilisation hirya no hino bakwarije biye guheraho
ukorewe bakwiye guheraho. Yego. Nibyo. Tuzagenda tunabigarukaho gato ndumva nubwo tukoze ikiganiro ku buryo bwihutirwa nyine kugira ngo abanyarwanda bumve ibyo ari byo. Dore ko hari n'umuntu batangiye kwikoma ngo akorana na Kigali kandi
banazi niba ari nawe ntibanazi uwo ari we nugukugereranya ngo bumvise ijwi risa n'irya kanaka ariko nta kimenyetso na kimwe gihari cy'uko ari we.
Yego. Agatango ariko batangiye gushyira umuntu mu majwi ni ibintu bigayitse cyane kandi mu by'ukuri ibyo ngibyo nyine ni
ariko ni imikorere ya DMA ya Joseph ni imikorere ya DMA niyo gucamo kabiri abantu bitwa ko bayirwanya.
Yego.
Noneho bagakoresha inzira zose zishoboka gusebanya guteza ibibazo mu ngo kugambana mu bavandimwe mwagiye mubibona wabonye na murumuna wanjye anyihakana biriya byose ni mikorere ya DMI.
Ariko si inyungu za Kayumba nezi he Jonathan mu byukuri muri biri. Ko nzi inyungu ze nizi.
Inyungu za nta zindi ni ukumena maraso n'ubugome.
N'ubugome gusa. Reka dushyireho yo.
Kuko azi neza amashami y'ibi bintu aho ava akajya ntazi ari bande abenshi ntabazi. Ariko
arashaka gutwika gusa.
Abatanze umurongo wa Kigali kugira ngo ishakishe agomba kwica.
Yego. Reka tubishyireho, reka dushyireho iyo audio kandi nibiba ngombwa tuzashyiraho n'izindi zumvikanisha nyine ukuntu aba bantu ari abatindi bonona ibyakarengeye abanyarwanda muri ibintu by'iperereza ryarabananiye bo ntaryo bazi ariko kwangiza byonyine urabona ko ari cyo bagamije mu by'ukuri kandi ikindi cyo imikorere ngira ngo tumaze iminsi tuyivuga imikorere yabo ngabo yuko abakorana nawe bari mu rwego rwo hejuru muri Leta Major wose wakwibutsa abantu muri Leta Major iyo bamaze gutaha Kigali bariho bagende bagiye kumarisha abantu Jonathan wakwibutsa amazina
Joseph ubugome bw'uyu mugabo no kumarisha abantu ntabwo mu by'ukuri ari ibintu bishyashya ni ibintu bigiye kuva kera ni ibintu badukoreye tujya mu nkotanyi ni ibintu bakoreye abaturage ni ibintu yicishije abasirikare bagenzi be ari abasirikare bakuru ni ibintu yakoze mu by'ukuri bigamije kugira ngo bimuheshe icyubahiro kwa Kagame kuko niwe wamuhaga amazina nabo agomba kwica Kagame akabisigira akamubwira ati ica undi nawe agashyira mu bikorwa
kandi Dani Munyuza ari mu bamwungirije Nanzi
Dani Munyuza ari umwana
yarakira umwana icyo gihe
training ari mutoya amwigisha ibikorwa byo kwica
ni Kayumba yamwigishije
Kayumba yamwigishije no mu training
yego
indi nuko abari bakuri ibyo bikorwa ni Kayumba niwe ari ku mutwe w'ibyo bikorwa akungirizwa na Steven Barinda akungirizwa na Jacques Nziza akazamo na Rwahama noneho badana bubaza nyuma bari hasi Udani nibwo akomeye cyane ariko mbere yari hasi
mbere yari
mu ntambara
yego
harimo n'abandi bitwa bakiboko ni abantu b'ibikoko babicanye mu bwo mu rwego rwo hejuru
yego
abaje rero nuko Kayumba yarabihunganye kandi mu by'ukuri ahunze ko nabo bapfuye gushaka gukura Kagame ku butegeko biramunanira undi ashaka kumwica agira amahirwe aramuhunga ariko ntabwo bapfuye sisiteme ntabwo bapfuye ibyo bikorwa bya bagenzi be n'ubu rero nibyo arimo akoresha muri opozisiyo urabone ibintu byose twagiye tuvuga ureba abo basirikare bose yitwaga ngo na Leta Major yose iri Kigali kandi tumubwira ko ari infiltre abo bose bakorera Kigali none we agiye noneho kuko abona ibyo byose byagiye hanze wakize hanze kubera kutumva none na network zafashaga abanyarwanda arashaka kuzisenya akoresheje ikinyoma
reka dushyireho iyo audio y'iminota 16 buri wese noneho yiyumvire ibyavugwaga ubwo bwicanyi bwa Munyuza mu by'ukuri hariya iyo batanze n'imwe reka dutange indi bifite icyo bipfana cyahafi kuko bakoresheje imwe banga gukoresha iyo yindi reka tuyihe abandi abashaka abari watwumva nabo buri wese azagire azacira urubanza ku byerekeye nyine ubwo bugome
iyo iri n'imwe muzo Robert yajyanye muri Amerika
yego reka nyishyireho
Thank you. Ah, tayari rwose ku buryo nanabisesingira bikaza bikadusangana mu nzu. Iyo byadukorera hamwe wenda ngiye bigakoresha bikeya tukagira ukuntu bipanga nanjye wenda bikaba nari bikeye byadufatanye twese turi bose.
Kugira ngo
mbone ibitazagira na suspect bikangiza ibyaruka Foundation ikijugamo hirya no hino no kuza gutera ibitenge bano abatubyina.
Shuti muteza amatwi radisha kwe mwari umwumva amajwi y'umwicanyi ruharwa Dan Munyoza ariho apanga ariho apanga nagira ngo Jonathan Musoni rero ufate ijambo wongere ufate ijambo kuko niwe wafashe ayo majwi ugira icyo usobanura abantu harimo nk'ahangaha bavuga ngo bashakaga nimero banduba ari telefoni yawe ngaha ngo kugira ngo bayikuremo za nimero zirimo wafatijwe wafata na ko micro Jonathan
urakoze cyane bwana Joseph nibyo koko kuko ya hari nibindi dufite amusaba ko ya bona amatelefone yacu na za computer
yego
cyangwa se za iPad na za tablet kugira ngo bakuremo information cyane cyane ko yashakaga kumenya abantu dukora nabo imbere mu gihugu kugira ngo bazabafate babagirire nabi
yego
rero yamubwiraga ko nyine atabona uburyo bwo kubona uburyo yajya muri telefone yanjye ikindi wumvisemo gikomeye cyane nuko bari desperate cyane kumenya abantu twakoreshaga imbere mu gihugu
yego
mbere ntabwo none na Kayumba ubwe ntabwo abenshi yari abazi ku buryo nta networks zacu ntabwo zari zakajya hanze kugira ngo ibyo byose bimenyekane byose byashwenyutse aho dutandukaniye na Kayumba kuko ari na wa micumbero na urumvi byinshi twabikoreraga hose muri Europe kandi ba micumbero bari aho ngaho ariko nta na kimwe bari bazi cyane ko hari na bimwe mu byo twahaye Kayumba by'imikorere ya micumbero nabyo birahari nabyo tubivugana nyine hari nibyo twamuhaye bimwe ndetse micumbero ibyo hari ibyo Kayumba yamuhaye abijugunya mu binyamakuru Kayumba za kumbwira ko amaze nawe kubona ko imikorere ya micumbero atari myiza ko ibintu by'abanyekongo nta wabishobora
bitamuje gukomezanya nawe cyane mu bubisha
aho yabimbwiraga wibaza ngo ni umuntu muri kumwe ariko utazi ibyo agamije kugeza uyu munsi ahubwo birasiga niba mu by'ukuri umuntu atavuga ngo Kayumba se akorera Kagame none se nabyo ukumva birakurenga kuko ibintu akora ntabwo ari ibintu by'umuntu uri muri opposition ahubwo ni iby'umuntu urwanya opposition ni nacyo ngira ngo abanyarwanda basobanukirwe kuri ibi bintu kuko ubu ni ubugome bukomeye cyane abanyarwanda bakwiye kumenya
ariko Musoni hari abavuga ko byivanze hagati aho
maybe birashoboka kuko ntabwo umuntu w'umujenerali wize wakoze intelligence ushobora kubona nubwo umuntu yaba ari umwanzi wawe ushobora gufata information nk'izi uzi ko zifata ku bantu benshi bari hanze y'igihugu n'imbere mu gihugu bikaba byahinzira umwanzi kugira ngo abashe guhiga abo bantu ukabishyira hanze ibi ni uburwayi bukomeye ntabwo ari ikintu cyoroshye
iyo rezo iyo network yo gushaka amakuru avuye imbere avuye muri abo bicanyi ubundi nawe yagiye mugira akamaro uretse ko nabo ba Robert Higiro ari abantu bamwegere bamukorera yabagiriye akamaro n'abandi ni gute rero yakwifuriza amabi abantu bamugiriye neza abantu bagiriye neza abo bakorana na Jonathan uretse nyine kuvuga ko ubugome no kwivanga yego
urumva ibyo tutangaje yatugiriye nabi twarubakanye organization
yego
arasenya none nibyo twari twarakoze muri iriya myaka urabona ko muri ibi bihe bikomeye harimo ibibazo bikomeye cyane by'umuryango wa Asena Paul Rwigara kandi ubona ko leta ya Kigali na DMA yayo barimo bashyira mu majwi Kayumba na
Jean Paul Turayishimye
z'abakarebe z'ama Escoti
yego Escoti Jean Paul Turayishimye
ibyo Joseph noneho akaba atari yava kuri icyo ngicyo ngo baba ari cyo banasobanura afasha izindi network dukoresha twakoranaga nabo nizo zakoze muri iriya myaka yose kandi ari ibintu birinda cyane abanyarwanda bahigwa haba hano no mu gihugu imbere hari benshi twagiye tuburira hari baba ari n'imbere mu gihugu bakabasha kugisohokamo akabatinyuka gufata ibintu nk'ibi bakabishyira hanze mu by'ukuri uretse ko wenda wamfasha icyo agamije kugeraho niba ari ikisimbizi wenda waza kumfasha ariko mu by'ukuri agomba kuba afite ikibazo nk'uko wari ubivuze
rwose biragoye kumva Dani munyuza we uriya muntu ya training uriya muntu kayumba ya training we n'umwicanyi we yakomeje afite ibikoresho byo kwica uyu rero ntagifite ibikoresho byo kwica ariko bitamubuza gutuma ahubwo abo ngabo yagombye kurinda ubwicanyi bwabo ya training abo Dani munyuza nabo bashora kugira ngo babe bakwicwa biratangaje ubundi ntago biragoye kubyumva Jonathan tuvuge tusa n'abasoza kandi kuko ibingibi twagira ngo tushyire mu buryo ibintu kuko benshi bumvise ayo makuru bibaza aho avuye batangira kwikoma n'abantu bamwe na bamwe ngo bakeka ko ari bari mu babifasha ayo majwi na koko abo babeshyira ngo bakorana na Kigali ngira ngo ibyo urabibona hari umuhungu babeshyeye ngo ukorana na Kigali udakorana na Kigali na busa kuko turabizi neza nuko ibyo byose rero nabyo bigomba kujya mu buryo tuzagenda tubigarukaho ariko hagati aho nduva wasoza nibiba ngombwa tuzagaruka kuri iki kibazo tunamagana Kayumba Nyamwasa yakoresheje abantu bakabarebe yamurushije ubwenge ntabwo rero agomba ku ntabwo agomba ku ntabwo ntabwo agomba ku gukomeza ku ntabwo ntabwo agomba gukomeza ku konona kwangiza kandi rero nawe ariho atema ishami ry'igiti yicayeho kubera yuko ntabwo twangana nkawe ntabwo turi abagome nkawe n'ubu tubonye andi makuru nk'uko twagiye tunabigenza tutanuzura na gatoya twaratangiye kutabumvikana twagiye tumenya ibintu bimumereye nabi tukabimubwira Jonathan ngira ngo urabyibuka nka kabiri byibuze hari ibyo namubwiye ubwanjye
byaranamufashije na nyuma muri operasiyo bagombaga kumusangiwe arabizi azi information twamuhaye
yego
azi byinshi
nagira ngo rero Jonathan dusoze ntekereza ko tuzagaruka kuri kino kiganiro
Joseph icyo nshaka kongeraho gusa nuko nagira ngo nkure urujijo kubumvise ibi bintu cyane ko ibyo afite twamuhaye ni byinshi ejo ashobora kuzasohora n'ibindi gusa nagira ngo abanyarwanda bamenye ko ubu bugome bumeze butya bakwiye kwitondera Kayumba na network ze kubera ko mu by'ukuri imigambi yabo atari myiza ku banyarwanda cyangwa se kuri opposition cyane ko twagiye dusobanura imikorere ya micombero niwe muntu ubu niwe usigaye mu bantu bakuru bakorana na Kigali muri bariya basirikare bo hejuru abandi bose bari Kigali aha rero sinzi ibyo amakarite Kayumba arimo akina muri ino minota ye igaragara ko ameze nk'uhira mu nzu niwe upfunda ngo imitwe ahantu hose ngo ashaka ahasohokera ariko gusohoka ushaka guhitana abantu nabyo ni ikindi kibazo aha rero nagira ngo twabaye uburijeho kugira ngo dushyireho ayo majwi asa neza n'ayo bashyizeho kugira ngo abantu tutabivuga mu magambo abantu bakibwira ko ari ibyacu atari ukuri uko ni ukuri Kayumba afite byinshi kandi byinshi namuhaye uretse we nanjye na Dr. Theogene twakoranaga icyo gihe nk'umuhuzabikorwa mukuru undi nawe nk'umuntu wari umusirikare uri mu bintu bya sekirite ayo majwi ayo mafite byinshi nibyo koko nanjye mfite byinshi kandi ndagira ngo nanamubwire ko mfite na byinshi bye ashatse kurwanisha intambara y'amajwi hari byinshi byajya hanze kandi nizera ko ubwe nawe bitamugwa neza nareke rero ngo gusenya networks zirinda zishakisha amakuru zishakisha uburyo bwo guproteja aba impunzi z'abanyarwanda ziri hanze zihigwa twifashishije inzego z'umutekano z'ibi bihugu tubamo byaba Amerika, Canada, Uburayi na Afurika ngo ajye kumena ayo mabanga ariha ayashyira hanze mu buryo bwo kuexposinga izi abana bakorera muri izo networks. So n'icyo narangirizaho mu by'ukuri ni ukugira ngo abanyarwanda babe maso nk'uko twabibabwiye kuko opposition DMA yayisesemo cyane cyane ikoresheje bamwe mu bayoboke ba RNC cyangwa se mu bayobozi ba RNC. Rero abantu bakwiye kuba maso ibyo bintu twarabipfuye bituma dutandukana kugira ngo bamaze iminsi mwumva ibiganiro bya disikuru mpuzabikorwa yadusomeye umwaka ushize mbere y'uko dutana mu kwezi ngira ngo kwa kane cyangwa kwa kabiri aho yasobanuraga neza aho ihuriro nyarwanda ryari rigeze kandi bitewe n'abo batutu babo b'abasirikare barimo amayiskoti ya Kayumba anasaba Kayumba ko akwiye kubahagarika guhagarika ibyo kubasaba guhagarika ibyo bikorwa byo gusenya RNC aranga kugeza aho isenyuki none mu by'ukuri ibi bintu abimaranye imyaka ntabwo nibaza impamvu uyu munsi aribwo yahisemo kugira ngo ayo majwi ayashyire hanze binakubitana n'ibintu biri mu Rwanda nabyo bituruka ahanini afite mu ruhare n'izo na DMI
ariko babeshya ngo barahima Dan Munyuza umwicanyi mugenzi we nyine ya traininze Jonathan niwe bahima se
komeye cyane bya micombero na Kayumba na Maescotie ni ibikorwa bikomeye cyane ahubwo bigira ingaruka zikomeye cyane kuri uyu muryango wa Rwigara
biracyanaza
imiryango myinshi y'abarescape mu gihugu
biracyanaza ahubwo biracyaza
rero nkaba ngira ngo wenda nsoze mu by'ukuri nshimira abadukurikiye kandi bihangane kuko tubaye ubrije kugira ngo ibi bintu tubikore ku mpamvu zo guproteja abanyarwanda bari mu gihugu abanyarwanda bari hanze y'igihugu kubera ko izi nzego ziperereza cyangwa inzego z'umutekano zo muri ibi bihugu turimo bafite amakuru ahagije kuri buriya bwicanyi kandi niyo mpamvu nabo baduha protection nkaba rero nsaba imbabazi kugira ngo ababyumvise dukoresheje iyi audio ni imwe muri muzifitanye isano n'izo basohoye kugira ngo dukureho urujijo ku byo Kayumba wagamije kandi twereka abanyarwanda ko bakwiye kwirinda no kwitondera Kayumba n'agatsiko ke kadema ya Maiskoti amahoro n'imigisha y'Imana bibe kuri mwebwe bavandimwe mudukurikiye kandi mwihangane uru rugamba rurakomeye kubera ko uko ruteye ari uko ruteye nyine tugomba gushaka uburyo bukomeye cyane bwo kwirinda no kururwana murakoze
urakoze cyane nawe Jonathan ijoro ryiza ikindi cyo Imana ikurinde kandi irinde niyo network yakomeje gutabara abanyarwanda tunasabire Kayumba Nyamwasa rwose kugishyira ubwenge mu gihe no kugira ngo areke ubugome mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera nshuti mwari muduteze amatwi ijoro ryiza aho bwije igitondo cyiza aho bukeye.
Kwa tabari kujitaragawa. Noni tukwaba ni mehe, hama hozi, hama mohoza.